yaphela ndifuna ukuthetha inyani inantsi ingoma yomzabalazo inantsi ingoma yomzabalazo inantsi ingoma yomzabalazo inantsi ingoma yomzabalazo Imiphefumlo engalahleka sisezobuyelana kula ncoko yengcindezelo sisezomkhumbulana umntu omnyama ongenatyala kanye sidlule siphose ngemva senze ngathi yabonakalanga ncinezelo yonqondo ntomnyama zikhulule imfazwe yaqhubeka inqumbo yomntomnyama yasibeka kule ndawo sasuka sajikelana nathi sabuya sajikelana sodwa masithetheni ngemarikana Sande simnyama, sibulale ezinye. Isandle simnyama, side sibulale ezinye. Kibisela,
sabala.
Sisalinda buye nenkululeko yethu Sisalinda buye nenkululeko yethu Sobuya nini ngomo Sobuya nini ngomo Ingomo zoba Ingomo zoba Ingomo zobawo Ingomo zokoko Sobuya nini ngomo Sobuya didi Kerela kijimba Kerela masoja Kerela kijimba Kerela masoja Kerela kijima, kerela masoja. Kerela kijima, kerela masoja. Aluta continua, aluta continua, aluta continua, aluta continua, aluta continua, aluta continua, aluta continua.